ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Mwaramukanye amahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro muri kumwe na Eric Bagirubusa. Dusangira ijambo yacu uyu munsi yerekeje mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Muri uyu mujyi wahoze witwa Butare, benshi cyane mu bageze mu zabukuru barawuzi. Hari abemeza ko ari wo mujyi wahoze ari uwa kabiri nyuma y'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali mu iterambere. By'umwihariko uyu mujyi wahoze urangwa n'ibikorwa remezo by'iterambere birimo amashuri, ibigo bikomeye by'ubushakashatsi n'ibindi byatumaga uyu mujyi urushaho gushyuha. Aha i Butare hari mu hambere abakoroni batangirije uburezi hafatwaga nk'igicumbi cy'abanyabwenge. Kugeza ubu urabona ko hagenda hazamuka inzu ubutegetsi bwita ko zijyanye n'icyerekezo cy'iterambere, ariko nanone hagwiriye umurundo w'amatongo. Ubutegetsi bwategetse ko abafitemo inzu zimaze igihe bazishyira hasi bakubaka izijyanye n'igihe, bamwe barabigerageza abandi birabananira. Muri iki kiganiro murumva bananiwe icyo babivugaho, murumva na bamwe bavuka i Butare bahoze bahakorera ibikorwa by'ubucuruzi bahisemo kubyimurira mu yindi mijyi kuko babonaga Butare nta kigenda. Muranumva icyo ubutegetsi buvuga kuri iyi ngingo. Ikaze mu kiganiro dusangira ijambo, turatangirana n'umukecuru Nyirabihogo w'imyaka 74 y'amavuko, umwe mu bananiwe kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi. Nawe aravuga ko ingaruka zamugezeho.
Yagezeho ariko kubera ko twabura kuvugurura ayo mazu, kuyavugurura bisanzwe pa kuyasinya z'ubuka ba etaje bishobora bishoboka kubera ko n'ama etaje hari abantu ntabarimo batubikira hasi gusa Hezu tajiru jihari.
Mdia kujize honga ruka jiji?
Mdia kwa jize ho. Nuku ito kwa nizara. Unumba. Nazara kusabizu. Ibijo kwa mkuru wanji. Kani vite ahuna abikura.
Bute duso wa nureneza.
Ahuna abikura. Inzu za jize. Zizu ita watu wapangai. Namuna ka. A milio. Katsa.
Milio ni mgena maganane.
Na maganane mkwezi. Huni zero. Kaimono.
Umazige chingani chimufunzi.
Tufunzi. Imiaka itanatu. Siza.
Iyo miliyoni imwe na magana ni wabonaga bakodesheje ntabwo washoboraga kuba wayarundarundanya ngo bubake etaje basaba.
Reka da ntabwo byashobokaga. Kuri yabonaga na depasaga mu bintu bitabuze ukuru barirwa amashuri umuhungu wanjye.
Bizagenda bite rero?
Bizagenda bite? Ubu no kubwira Perezida wa Repubulika wacu aradufungurira. Komeya we ntabwo bishoboka. Ariko izi mani ndafite amagaragaje. Agaciro nabwiye DPC mbwira na Ruvusha ndabwira kugusubiza kwa mukuru wanjye ntabwo mbishaka, mfite amazu yanjye nimumfashe.
Wowe wavukiye hano i Butare?
Navukiye hano i Butare hari i Kigoma naruhashya ni iwacu pe. Ndakure ndasazi ibyo byose ndabizi.
Iyo mureba rero iterambere rya Butare cyangwa irya Huye ahurize wenda za 80 imeze bite
mudugira nyuma no byabaye
Ibuke byimeza tugira iyo
cyera kandi karaje n'ibyo byo bwo 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 bwo
bwo bwo bwo bwo bwo bwo
bwo bwo bwo bwo bwo
bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo
bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo
bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo bwo
bwo bwo bwo Iyo jeje tugushakaze ndabakamba. Kandi kama jero gara gakubura. Tondera to.
Nyabutare kazi ugiye mara gakubura bifatwa bitwaro
bitu. Nacyo byabwi. Tuzuze gato bavi.
Soye gitara wikera we mu mwaka ya 2000.
Haya rwe cyane. Aba besa. Bivyo se bihari. Sandre ko si bihari. Zira gurabo. Tukayize pe pe.
Iyo bakora bi.
Biro rakinge. Kera bito sanje. Hari magazini. Amato. Yo muri ndaje.
Takuru wa sada.
Ndagize umusigazize ko ranga kamera. Uraje. Ndi mikro baranga.
Uri musange yo vugo mufunga arisha ku kibarasa.
Wazuzazi. Tusuze ku etaje. Tutatako abazi tutegize este cafe. Iko baraje gusara kinyi. Baraje bakara tukira hejo. Ariko sizo bimerero. Abaza fisumbi.
Ndavuka twizubwe yo mpamvu nanjye arimo
bishuka. Dizi dugomba kwema futi. Tutwara mafuti nako shoboka. Jihanganye mu cyetu gakabyenda kwa mafuti.
None se ko kugira inama y'ubwo ugomba kubaka kugira ngo ubashe kuvinira
sabuke bebe bibi
uramugaye ariko ndatekereza utemera ukajya haro cyarabo
ndagabona agabanda
iyo habonye
ndagaranyica emospe
hago hatukira wageze
uvugaye ndagaranyica
wangira guti namataje haba yubaka
babarira ugende ufotorepe uve hariya bikizibe ujya mu cyarabo rebe etaje divide tibyase niko se tubakayije Je suis à l'étage. Je suis à l'étage. Quand il y a des étages, il y a des étages.
J'ai un peu de temps. Ariko ufite imyaka 25 kwa kundo umuntu ari ngumi huye yari meze itere yari
ariko kusubiza ariko bafaraza nabo bagira kwiza
ariko tiyo vuki bari akora kutu ina icha abantu bazuko ihunga
ari ibintu rebyo tayo ugiye kongera kwa ugenda aruza ngo magari macu je bite tijya ngari we kabnoza yari mu shuri cyane bizuko bafata bakatubiko na benja zine cyo kitagara iyo ku itenga bugira uri gabuje cyo iskora
I'm going to go to the next one.
Bitandukanye muko niba abo bagabanutse cyangwa se ibigwiganuye abakozi cyangwa se abanyeshuri bwabutse hazamo icyuho bigaragara ko umucuruzi ucuruza atako ngo yabonaga se cyangwa ibyo yakoraga bigabanutse mushangwa iratunzwe n'umwuga wo gucuruza wenda dahinga nta kindi kintu akora ahita gatereka akishe ubundi buryo aho najya gukora ku ndeko byagenda
ko kugenda ibikorwa remezo bigabanuka muri Butare icyo cyatumye namwe muhimuka mu bikorwa by'ubucuruzi
cyaraga nk'umuntu udafite ikindi kintu akora ari gucuruza ari gushakisha ubwo tuwajya muri uyu mugi wenda byagenda ujya muri uyu mugi niba ari ikindi gikorwa ukora kiba umusaruro mu rugo nta buhinzi ufite nta bworozi ufite igikorwa ari ugucuruza birumvikana kujya kureba abantu hari abantu hari imikorere icyo cyo nicyo cyumvikana
iyo urebye umugi wa Butare harimo amazu ashaje ayo afunze n'ayatangiye kugwa mwaba mwarifite inzu
amazu mu mugi wa Butare ntayo twari dufitemo uretse nk'abantu batumyenge z'umugi munyengero z'umugi iyo watuye igize ubushobozi ushobora kubakamo ka inegisi kamwe cyangwa tubiri wenda kakaba kinjiza nk'amafaranga nk'ibihumbi 50 ukavuga tuwenda ibingibi byamfasha ariko iyo hatabonetse abantu bakodesha iyo nzu nabwo ubuzima bwo kuba wagumye kubaho ngaho ubona nta mahitamo yandi ufite uretse kujya gushakira
nk'abantu mwabaye I Butare mwarahavukiye murahakorera ubu hariho gahunda yo kuvuga ngo amazu aringaniye cyangwa se aciriritse mu mugi bayasenye bubake amayetaje mwe murakibona mute kiriye
byo kuvuga ngo bayasenye cyangwa bakamataje ngira ngo ibyo ni ibikorwa byiza leta ibigamije gukora kandi n'umuntu wese yashima ariko umuntu aribaza aratekereza akavuga ati kubyubaka ni byiza ariko no kubaka inzu umuntu ashobora gucika intege akavuga ati se kubaka inzu ya etaje niba n'inzu ntoya ihari nta muntu uyijyamo numva ikibazo cyakwigwa mu mizi ariko kandi iterambere ryo ni ryiza ku muntu wese ariko numva ikibazo cyakwigwa mu mizi aho kujya umuntu avuge ngo ese ni inkuru iki biragenda gute ese ni inkuru iki biragenda gute umuntu urambye no gushakira ikibazo mu mizi ukavuga uti ibyo byose umuntu wakubaka inza ntabwo bayabafite kuvuga ngo inzu yange izabura umuntu uyijyamo niba umuntu avuga ati inzu waka inzu se igenda ibe hari imereme ibyatsi nacyo ni ikibazo ariko iterambere ryo ni ryiza leta kandi ifite gahunda nziza nyine yuko abantu imijyi igomba kubakwa ikagenda neza igatera imbere ariko kandi ntabwo nange shidikanya ko baba babona yuko igitera kuraje abantu ari uko ahantu haba hari ibikorwa remezo bifatika ibintu bituma abantu bagenda aho hantu nizera ko nabo babitekereza kandi ari byiza cyane kandi nk'umuntu w'umunyabutare nange ubwanjye byambera byiza cyane kugeza aho navuga nti umugi ndabona umeze neza naho nagiye gushakira ntago ari ngombwa ndumva nshobora no gusubira mu mujyi wanjye ndabona bimeze neza icyo ni ikintu cyumvikana cyane
mukumva noneho umuti washakirwa hehe
ntange sinahita mvuga ngo ndabona umuti gutya ariko burya umuturage we ikintu abashaka cyane cyangwa se ikintu bayifuza ni ukubona ari ahantu afite ikintu akora kandi birashoboka n'abantu bagenda bose bajya muri za Kigali za Musanze zahe nuko hari muvoma mbese hari bikorwa bigaragara hari korwa remezo byinshi abacuruzi benshi abakozi baba hari bakora mu bigo bitandukanye runaka icyo ni ikintu mbega nkuko nge ntekereza urya leta mbona ko ifite intumbero nziza nivuga iti turashaka kwiriya miji izamuka ikungiriza Kigali nahamya nanye ntashidikanya ko batekereza ngo bizagerwaho bigenze gute niba hari ibigo bahakuye babona ko bifite ubushobozi bishobora kuhasubira ge ku bwanje numva byasubira byaba byiza cyangwa se nabona hari ibikorwa byahakorerwa byagaragara kuri ya mujyu giye kuzamuka koko byaba byiza ariko mpamya ko babitekereza cyane kuko mpamya ko badatekereza ku mujyi uzazamuka cyangwa se uzungiriza Kigali mu gihe nta bikorwa bifatika bihakorerwa cyase nabo banyenganda bavuga ngo bagiye gushyira inganda iryo none ugasanga inganda zirabyiganira hano muri Kigali aho umuntu uje ku Rwanda wese avuga ati ndajya muri Kigali ndagiye Kigali ndakiki Kigali nibaza ko no muri Huye hari ahantu hanini ashobora kujya inganda zigakora njye niko mbitekereza ashobora kujya amahoteli agakora na ahantu hahoze amashuri ku buryo bugaragara menshi ku buryo nk'igihe cy'amashuri wasanga ko Butare ishyushye pe na ahantu abanyeshuri bajyaga kudefanda kaminuza ikibamo abantu benshi umujyi ugashyuha abantu bagacuruza ukabona ko ari ibintu byiza none nk'ubu nta defense ikibera mu mujyi wa Huye iyo abanyeshuri bagiye kudefanda bagibambaye bose baza kubikorera Kigali hari ibintu byinshi bigaragara ko ubushobozi bwaho bwagiye bugabanuka ariko ndibaza ko wenda atari ibintu badatekerezaho nange uko mbibona
mufite nk'imyaka ingahe
njye mfite imyaka 54
ku myaka 25 ndibwira warabaga Butare Butare wayibona gute mu isura yayo nuko uyibona ubu ngubu
ibyo ni ibintu wenda umuntu wese wabaye muri iyo myaka yabona nkuko natangiye nkubwira urumva Butare yagiraga uruganda rw'ikibiriti ubwo nijo kihaba Butare yagiraga amashuri nkuko nabivuze menshi duhereye nko kuri kaminuza yagiraga abanyeshuri benshi ku buryo bufatika ku buryo bashaga n'amacumbi ahaturiye kaminuza amacumbi bakaba namake ku buryo abantu bageze aho bavuga bati tugiye kubaka amahome y'abanyeshuri bagashora amafaranga mu kubaka amazu aciriritse abanyeshuri bazajya bacumbikamo kubera ko byagaragaye yuko hari abanyeshuri benshi ariko nkabo ngabubatse amacumbi y'abanyeshuri birumvikana ko nta bantu bakibona icyo ni ikibazo cyumvikana
hari kindi mwongera ku kiganiro to
mu kindi nongeraho nuko rwose umuntu wenda adatsiroye nibaza ko iterambere ikenewe mu Rwanda rigaragara kandi bikorwa bifatika birimo bikorwa wenda ntibyakorerwa icyarimwe ngo bite birangira ariko ngiye cyo nongeraho nuko nzi ko nkuko leta yacu iteganya kwagura imiji nibaza ko hari ahantu hangombwa ku bwanjye yahera ikavuga iti kubera ikibazo kiri aha tugiye guhera aha nibaza ko wenda bitangiye n'umuntu yavuga ati niba bihereye ahangaha n'ejo hariya bizahagera byagenda neza cyane nk'ubu ngubu numvise ikiganiro mu gitondo kuri radio abantu bari Butare bavuga bati nka kaminuza amazu yatangiye kumeraho ibyatsi nubona kaminuza yari yageje kubaka amazu menshi aho ngaho ariko nayo mu bigaragara hari amazu menshi atagifite ikintu akorerwamo kandi ari n'amazu ya kaminuza hanzwe amazu y'abaturage bagiye bubaka nibaza rero ko wenda ku kibizo cyanjye nk'umuntu w'umunyabutare nk'uko bashaka kwagura imiji akamiji winyiriza Kigali nge ku bwanjye icyifuzo cyanjye cyo nakongeraho nuko nka Butare bayiheraho umujyi mwiza ufite amafu ahantu mbese hari ubushyuhe buringaniye bukonje n'ahantu buri muntu wese wumva yakwifuza no kujya kuruhukira mbese muri make Butare buriya n'ahantu heza n'ahantu hari amashyamba hari umuyaga
bigumije ku muvuduko biriho bijya heza byaba bijya habi
oya birumvikana nta gihindutse byasubira inyuma byaba bibi ariko bifatiranywe mu maguru mashya abayobozi bakabihagurukira nk'uko babitegura cyangwa se babiteganya kuko ni ibintu batangaza kandi bafite muri gahunda ngira ngo ariko bigenze neza n'uno bakabitangira amaguru mashya mbese bakabifatira n'abitaragera aho umuntu wese yavuga ati uyu mujyi ngiye kuvamo byagenda neza cyane n'abavuyemo nibaza ko banasubirayo
muracyateza amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri radio Ijwi rya Amerika aho turebera hamwe ingingo y'iterambere ku mujyi wa Huye cyangwa Butare murumva akabagira ubusa tumaze kumva icyo abavuka Butare bavuga ku iterambere ryabo Ijwi rya Amerika yahamagaye bwana Kayiranga Eugene Muzuka wari umaze igihe ari meya wa Huye aha turiseguraho gato kuko twamuhamagaye tutazi ko yari mu miryango isohoka ava ku butegetsi twamuhamagaye tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu bukeye bwaho twumva ngo komite nyobozi yahuye yose yeguye ku mpamvu ziswe izabo bwite icyo gihe bwana muzuka tumuhamagara yatangiye ashimangira ko huye rushaho gutera imbere umunsi ku wundi
umujyi nkuko muwunzi no umujyi ubwo nge mbona wateye imbere cyane kuko yirebye no umujyi utaragiraga stade ubustade irahari ndetse ni stade mpuzamahanga ni umujyi utaragiraga gare ubu hari gare ikomeye ku buryo nta n'ahandi wayibona ni umujyi utaragiraga imihanda ya kaburimbo imihanda yose irimo ndetse n'indi iri gukorwa imihanda y'amabuye ntayabagamo imihanda irimo ni umujyi utaragiraga amasoko murabizi ko ubu dufite isoko rikomeye cyane ry'ingenzi ndetse n'abisunganye ndetse ni umujyi utarabagamo amazu azamuye meza y'ama etaje ariko urareba ama etaje yamaze kuzamuka muri uyu mujyi ukabona ari ama etaje mu by'ukuri meza kandi arimo abantu benshi sinzi rero abavuga ko umujyi udatera imbere aho bahera kereka niba bahera ku mazu amwe n'amwe twasabye ko abaturage bagomba kuvugurura kandi mbona batangiye biri mu cyerekezo ariko ubundi umujyi wahuye ni umujyi uri gutera imbere kandi ubona ufite icyerekezo
iyo urebye nka hariya bita mu cyarabu hari amatongo umujyi wahuye urimo amatongo
ndagira ngo ntabwo twahita amatongo ahubwo mu cyarabu harimo haravugururwa kuko abantu cyane cyane bariya baba barabonye nariya amazu yari ashaje bumvikana nabo ko bagiye gusana amazu yabo bakayubaka nabyo barimo tukaba tunizera ko biri hafi gutangira gukorwa abahita amatongo rero kereka ari navuga iyo ntabwo ari imvugo nziza abantu baba bakoresheje ahubwo ni umujyi uri gusanwa iyo umujyi uri gusanwa rero byanze bikunze hari amazu atabahari ndagira ngo ni mw'ubwo buryo abantu babibona gutyo
nk'aho muvuga ngo hari gusanwa nabonye amazu yarasenyutse habaye nk'indiri wagira ngo ni mu bwiherero mu mujyi uko mwagiye mushyiraho ibibati kugira ngo hagaragaze ko hakinze ariko hari abantu bahaca bakajya kwituma mu mujyi meya
ibyo ntawe ubizi ibintu bihari ntabwo byaba ari byo kuko ubwiherero bwo bugeraho buba ariko ikizwi ni uko umujyi urimo urasanwa kandi turizera ko umujyi ugomba gusanwa bikihuta
mwabasabye kubaka inzu z'amagorofa cyangwa se etaje zigeretse hari abamaze imyaka itandatu abandi umunani barafunze biriya ni inyungu ku gihugu
ubundi iyo abantu barimo basana ndetse n'amazu twabasabye kubaka nagira ngo babizi ko imijyi yose master plan ariko ntabwo twavuga ngo abantu bose babadukirikiremo kuko n'ubushobozi niho babungana hari abahise babaduka kandi bari kubikora neza abatarabadutse naho bari gushaka ubushobozi bwo kubikora ku buryo tutavuga ngo abantu byari kuba otomatike bagahagurukira icyarimwe ariko icyangombwa ni uko icyerekezo gihari kandi abantu bazubaka n'uko bataba bahagurukira icyarimwe
mu 2016 mu mpera zawo mu nama mwagiranye n'abaturage yari iyobowe na guverineri mwari mwafashe umwanzuro wo kuvuga ngo abatazubaka batazavugurura bizaba ngombwa ko akarere kabimura gashake rwiyemezamirimo kugeza ubu ngubu bigeze 2018 byagenze bite
abarabu bagiye gutangira kuko urebye ibiganiro dufitanye ubona bigenda neza bari hafi ibijyanye n'abanyarwanda nabo abenshi barikusanyije barimo barashaka uburyo bahita batangira abadafite uburyo bakora ukwabo bashishikarizwa kwishyira hamwe kuko agira ngo abishyize hamwe nk'uko mubizi nta kibananira iyo gahunda nayo irimo na turabibakangurira ariko abo byanjye nabo bagiye bagurisha kuko dufite benshi nabo bagiye bagurisha ahubwo ababaguriye nabo bari kwikusanya kugira ngo batangire bubake
ubwo bazatangira ryari nk'aho ngaho mu cyarabu
biterwa na buri gahunda na buri muntu ariko ibijyanye n'abarabu bo byakabaye byihuta kuko porosesi yararangiye abandi nabo bari mu mabanki ku buryo tubamya tudashidikanya ko nabyo bizihuta
dufite abahoze bakorera aho ngaho mu mujyi wa Huye bavuga ko bitewe n'uko ibikorwa bimwe by'iterambere hari ibigo by'ubushakashatsi byahoze biri kuri kaminuza hari abanyeshuri bavanywe aho mu mujyi wa Huye babonye ko nta soko rigihari bahitamo kwigira mu yindi mijyi nka Kigali na Muhanga
iyo analiza kirenze niba ariyo ariko icyo tuzi ni uko ibigo byo hariho polisi iriho yo kugira ngo ibigo bicungwe neza kandi ibigo byegerane ariko bitavuze ko n'ibigo bisenyutse kuko muri kaminuza ubundi ntabwo kaminuza yagiye abivuga bivuga nabi kaminuza ahubwo hari amwe mu mashami yagiye ariko bitavuze ko kaminuza idakora kaminuza irakora ndetse n'ibyo bigo ntawavuga ko byagiye kuko yaba NIRDA yaba Mise National yaba n'ibindi bigo bitandukanye byari hano muri uyu mujyi zose birakora icyakozwe nuko administration centrale ariyo yagiye kugira ngo bimenye uburyo bicungirwa hamwe kuko ntabwo ibigo byose nka kera bikiri mu kagame kahuye gusa kaminuza zabaye nyinshi ibigo by'ubushakashatsi byabaye byinshi ikigomba gukorwa nuko bikurikiranwa neza izo nabyo kandi ndagira ngo leta irabibona kandi birimo bifite inzira ku buryo tutavuga ko ahari abahunze ngo bajye gukorera ahandi kubera ibi bigo cyane cyane ko imijyi yose idafite n'ibyo bigo hari izindi gahunda zigenda zituma abaturage binjira mu mujyi cyane cyane ni uko bamwe murebera hano mu cyarabu gusa ariko ugeza Tumba ukajya Zambazi ukajya n'ahandi hose hatandukanye abaturage bariyongera mu mujyi kandi bimeze neza.
Wenda uvuye no mu cyarabu naho mu mujyi rwagati wenda dufashe nk'urugero Hoteli Foco izina Foco mu Rwanda rirazwi ni hoteli yagiye yakira abantu bakomeye barimo n'umwami Rudahigwa kugeza ubu ngubu ndakubwira meya rwose nk'umuntu wahihagarariye kuhagarara iminota 5 byafatwa keretse ari igihano uretse kwa mwarahazitiye barahituma barahihagarika
ikibazo sinzina ikibazo nuko hoteli imeze kuko nk'uko ureba amahoteli yose atandukanye mu gihugu cyacu ndetse n'iyo nareba nka ibisi ukuntu yavuguruye ukareba za Credo ukareba za Bonikosi ukareba n'andi mahoteli atandukanye ari mu mujyi wacu y'icyitegererezo hoteli Foco nayo ikwiye kugendera mu icyo cyerekezo tutitaye ku izina Foco ahubwo tukita ku icyo Foco yakaye igaragara nko mu gishushanyo mbonera cy'umujyi wacu kugira ngo nabuze neza ibyo nibyo hoteli Foco nabo abanyirayo nabo biyemeje kuyivugurura kandi nzi ko nabo babirimo tutakwiyaba ngo tuvuge ngo hoteli Foco imeze nabi kandi byanze kubiza nayo izamera kimwe n'izindi hoteli zo mu gihugu.
Izindi nyubako ziyegereye ko bavuga ko badafite ubushobozi bwo kubaka etaje bakavuga bati bibaye ngombwa batera amarangi byo mubibona mute?
Ariko ikibazo cy'etaje ikibazo nuko umujyi wacu ugomba kumera neza ndumva abantu bakomeza bavuga etaje kandi etaje ntiwayihagarika kuko imikoreshereze y'ubutaka bwacu nk'igihugu ndetse n'imijyi za secondary city ntabwo bitwemerera muri planningi yacu ko buri muntu yubaka anyanyagije ubutaka cyangwa bukoresha nabi byagaragaye ko yubatse ujya hejuru ubutaka bukoreshwa neza kandi bikagirira igihugu umusaruro kuko ejo n'ejo bundi abanyarwanda barakomeza kwiyongera ni mwumva uburyo rero n'abaturage bacu tubashishikariza kubaka bajya hejuru kandi abenshi bamaze kubona ibyiza kubaka ujya hejuru
barubaka bajya hejuru ariko urabona ko wenda nk'ama etaje abakoreramo nabo ngo niyanga hejuru nta bantu bariyo
abo ngabo ni abanegativiste gusa babivuga batazi icyo bavuze kuko ubundi ntabwo etaje yose ari ukujya gukorerwamo etaje ni ukuvuga ngo hasi hagira ibikorerwamo hejuru ushobora gushyiramo serivisi muri nivo ya mbere nivo ya kabiri ushobora gushyiramo amarojoma cyangwa abantu bagaturamo n'amazu ari fixe ari mixte ku buryo mu by'ukuri ari byo dukangurira abantu kandi ubona babitangiye nk'abariya baturiye iyo Foco wavugaga hakurya ndetse n'ahandi hatandukanye hasi barahakorera hejuru bakahakodesha abantu baharara kandi ubona batangiye kubonamo inyungu abavuga ngo n'amazu ya etaje gusa y'ubucuruzi nagira ngo baba bibeshye kuko
ushobora gusanga adacururizamo kandi nta n'abandi babamo
icyo cyaba ari ikibazo ariko icyo nakubwira nabwo si ukuvuga ngo inzu uko yuzuye uwo munsi ihita ikorerwamo uwo munsi abantu bagahita buzuramo cyane cyane ko inzu twubaka sinzi isaza bukeye mu gitondo neza izamara imyaka n'imyaka ku buryo uko abantu bagenda biyongera ari nako abantu bagenda batura mwari ya
ko bimaze igihe noneho ubwo mwaba mwarihaye igihe kingana iki ku buryo noneho muvuga muti umwaka runaka huyizaba yongeye gusa nuko bamwe bavuga bati ikiri Butare wari umujyi ubwo tuvuge ko bizarangira ryari kugira ngo ibyo bafata nk'amatongo birangira aho ngaho
icyo tutemera nuko ari uwavuga ngo uyekera kuko uyekera ntabwo uyekera utavuye y'ubu kuko uyeyubu irasobanutse uyeyubu ifite ibikorwa remezo uyeyubu ifite icyerekezo mu gihe iyo uyeyekera nta n'imihanda yari irimo nayo kera repubulika irimo ndetse n'ayo mazu muvuga ashaje yari ameze kuriya si ukuvuga ngo niho yari meza twakomeza tukagendera muri icyo cyerekezo buri wese muri gahunda ye kuko yagiye yiyemeza nk'uko ubushobozi bumeze uyo yacu izahinduka kuko ntabwo uyo yubaka umunsi umwe mirare
ntabwo mufite igihe runaka mwaba mwarihaye
igihe cyo kirahari kuko buri gahunda buri kintu cyose kigira gahunda harabiyemeje kubaka umwaka umwe, harabiyemeje nk'abarabu biyemeje imyaka ibiri, n'ibyiciro bitandukanye abagize aba Credit muri banke nayo buriya bafite gahunda yabo, bakomeza kwishyira muri gahunda ya buri wese icyangombwa n'uko gahunda ihari.
Turabashimye ku kiganiro muhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Icyakora ibyo Madame Marie Rose Mureshyankwano, guverineri w'intara y'Amajyepfo, aherutse kubwira abadepite agaragaza ko hari bimwe mu bikorwa remezo bitakiri Butare byayidindije yumvikanisha uguhabanya na Meya Muzuka.
Ariko nyiri kuri we iki ni ikintu ari ndenzeho cyavuzwe n'umunama w'igihugu umushyikirano cyangwa se umwiherero cy'ibigo byinshi byakoreraga Huye bikaba byaragiye. Rose nyakuba perezidante harankara umutungo wa leta uri kuhangikira muri Huye kwiye kugaruka. Njye nasuye nka kiriya kigo bita Bofari cyakoraga imiti irenga 30, cyakoraga n'amaserumu. Serumu ngo zikagurishwa mu bihugu duturanye no mu bindi bihugu. Uyu munsi gikora umutumwe wonyine. Rero hari za ruganda rw'ibibiriti, hari ibintu byinshi cyane muri Huye imitungo ya leta iri kwangirika, kandi urebye leta yashyiramo amafaranga makeya bikongera bigakora bikatanga umusaruro, hamwe na bya bindi byatuma Huye iba umujyi wa kabiri nabyo bigakomeza bikitabwaho.
Aha niho ncumbikiye ikiganiro dusangira ijambo cya none mbararikira kuzakomezanya ubutaha tuganira n'abageze mu zabukuru, by'umwihariko abo tuzareba icyo bavuga ku iterambere rya Huye ya none no mu gihe cyabo nk'abantu bahabaye bahakorera mu myaka za 50 no mu kuzamura. Birumvikana ko tuzanababaza ku cyakorwa. Nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro, namwe mwarimu dukurikiye ndabashimiye, mukomeze munogerwe na gahunda z'Ijwi rya Amerika. Mwarena akabagira ubusa nahuta.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo.